magaalada bay dhabo ayaa lagu qabtay tobabar la xiriira sidii loo horumarin lahaa xirfadaha dhalinyarada, oo ay taabagelinayso hay'adda horumarinta iyo daryeelka ee DRDO. Tobabarkan ayaa inta uu socdo dhalinyarada lagu bari doonaa xirfado badan oo la xiriira nolosha, sida hoggaaminta, iyo xirfado kale oo kaabaya noloshooda. Xoghayaha guud ee ururka dhalinyarada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdi Jibriil Aadan, ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarka.
Unoo ku duulana aragtida madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Cabdiciise Xasan Maxamed Aftigareen oo ah in dhalinyaradu la hormari, unoo shaqadii dowladdu niyad igmi tahay in dhalinyaradu meel raayis ka baas iyo la dhisa geeg sharafaniin ay tahay inuu kulankun dhalinyarada iyo dhammaan ururada bulshada dowlad goboleed Koonfur Galbeed, haddii daladahaada lahaayeen, haddii jaamacadahaada lahaayeen, qaybasha shalduun lan lahaayeen meel raayis way oo tabin lahaayeen kulankun fadhi sharaf goonaaniin ay tahay walin rajay doona marka kulamada badii doona ka baas tigin tuna dhisno diyaarangana wali kala diyaarangana inta meel raayis wali fikir haytan una qaadna dowladda siin geysina wali siinana qareemiyala siinana afayn isin dirsitan eena wali yar ah ku roogo doon laakiin inta yar tusaale maran haddii wali magaawana muddo 30 maalmood ee geekinga 30 kaas maalmood meenaashay me marka 30 maalmood magaawanta isku roog laakiin wali ogaahay baahada dhalinyarada meeliyana
gudoomiye ku xigeenka arrimaha samafalka gobolka Bay Aadan Xasan Maxamed oo daafuray tababarka ayaa dhalinyarada kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan tababarka
marka almuhim weylareeyaha youth leadership iyo dhalinyarada weylareey 100% waato ishan isiyeetun population of Somali ku eeyin sidaas la mid ah marka dadka anka badan liin edeega hoolin haayo dhalinyaruhu macna soo ini marka yaani ee hormaraan nafsadiyo hadba sectorka qofka soo danayo yaani hadba sectorka xoohada fadhi siyaasad xoohada fadhi aqoon kale xoohada fadhi business xoohada fadhi ini adduunka hadda in dareer aha aqal kale jarmis acro business whatever oo nafta ee jeela ini ad ku hormariida eed ba way baan farax galiyaasa ini lanka nafta sheeba waqtiga walbarashada waqti usgili wal eed muhiim waayo ee naftan way leeyahay hooba ana wal adabarta jaamacada ku bata within 4 years wal adan akhrin ilmigi adabarta oo kasbaayr wa hoob adan hormareena article ka la qoray yaani newspaper ka wala la hadaa waxay hormarka la sameeyay hoob adan la socona wala barad arto fadheed automatically ilmiga adha barati d iyo bal ku gudum ah meel ku wada ha han adha barati ma wal kala cusubaba kooyna ahaan maamul isticmaalahayo macna walkala su'aal isticmaalahay then farsamada iyo cilmigiiba way noqday in kool ku tabay makiin shaqayo in badan marka farsamada iyo istaraatiijiyada aad haabartay 20 years 30 years ago la isticmaalo jaray haddii ma isticmaalahay way isu dhaafay ma isub wal cusub la sheen ee heer hadda lagu gudubo liinjeeda in walaan gas la raab lagu gudubo electric liin gudubo adduunyo hormar ahayd marka aad baan farax galiyaas dhaneer intaan la eeg inay walbarashada waqti galiyaan inay hormariyaan nafsiyo inay inheeliyin inay walaa geeg ka saayan wal ee ka darsadaan.